Washa washa tumekuja kikosi kamili. Hatuna ngoja ngoja, tunafanya kweli. Washa washa tumekuja kikosi kamili. Hatuna ngoja ngoja, tunafanya kweli.
Tukipita mnanu na washa washa babalao.